warbixinta sanadlaha ah ee ka ganacsiga dadka ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sanadkan waxa ay 24 wadan gelisay heerka saddexaad ee ugu hooseeya uguna dhibka badan wadamadaasi waxaa ka mid ah Afghanistan, Burma, Cambodia, China, Eritrea, North Korea, Russia, South Sudan iyo Venezuela warbixintu waxa ay ruushka ku dartay dawladaha ku jira heerka saddexaad ee ah kuwa gala dambiyada ugu xun ee la xiriira ka ganacsiga dadka Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigtay heerka dalalka Algeria, Chad, Djibouti iyo Equatorial Guinea kuwaas oo ay ku biirisay wadamada heerka saddexaad. Dalalka heerka saddexaad ku jira waxa ay hoos uga sii dhaceen heerka ugu hooseeya kuwaas oo sida warbixinta lagu sheegay aanan muujin dadaalo la taaban karo oo ay ugu hoggaansamayaan hannaankan wax ka qabashada tahriibka iyo ka ganacsiga dadka. Dalalkaasi ayaa la sheegay in ay wajihi karaan cunaqabatayn suurtagala. Warbixintu waxa kale oo ay dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo Yemen ku tilmaamtay kuwa ay budadoodu gooni u tuman tahay iyadoo iska hor imaadyada iyo colaadaha sokeeye ee halkaasi ka jira ay caqabad ku noqdeen sidii xog dhammaystiran looga heli lahaa. Warbixinta sanadkan sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken waxa ay iftiimisay dhowr arrimood oo khuseeya kororka ka ganacsiga wiilasha da'da yar iyo gabanada, sii wadida ballaarinta shaqada khasabka ah iyo kor u kaca shaqaalaysiinta beenta ah iyada oo la adeegsanayo tabinada internetka. Blinken waxa uu xusay in kororkani uu ka dhashay xanuunkii safmarka ahaa ee 3 sano ka hor dunida ku dhuftay.
The pandemic supercharged this trend. Traffickers capitalized on widespread unemployment to recruit victims with fake job listings.
Coronavirus ayaa xujiyay isbeddelkan korna u qaaday. Dadka wax tahriibiya iyaga oo ka faa'iideysanaya shaqo la'aanta dhalinyarada haysata ayay soo hordhigayaan liis ay ku qoran yihiin shaqooyin kala duwan oo beena. Marka ay da'yartu dabinka ku soo dhacaana, waxaa lagu qasbaa in ay qabtaan shaqooyinka la xiriira khiyaanada internetka.
To recruit victims with fake job listings and then force them to run international scams.
Blinken waxa kale oo iftiimiyay horumarka adag ee ku jira warbixinta 2023-ka iyadoo 19 wadamo ay sameeyeen horumar la taaban karo oo lagaga hortagayo tahriibinta, ilaalinta dadka ka badbaaday ka ganacsiga aadanaha iyo maxkamadeynta kuwa gala dambiyadan oo kale. Wadamada Malaysia iyo Vietnam ayaa labadaba laga soo dalacsiiyay heerka saddexaad ee ugu hooseeya, waxaana warbixinta lagu xusay in ay sameeyeen dadaal wax ku oola oo la xiriira sidii ay wax uga qaban lahaayeen tahriibinta iyo ka ganacsiga aadanaha. Tahriibka ayaa sanadkan si la taaban karo kor ugu kacay. Mareykankuna waxa uu la daalaa dhacayaa 400,000 oo muhaajiriina oo si joogto ah uga soo tallaaba xuduuddiisa koonfureed. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa si muuqata sare ugu kacday Soomaalida ka soo tallowday soohdinta uu Mareykanku la leeyahay waddanka Mexico.